sango na vewa.
Mbuti na baibang sobozuli baku ya kulanda sangulu kutaya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Baiki na bakambi ya batumbuki bakatakatanga, basala kamubulu na tuka ya okatanga, bakanga makina lumba shipe, bamema makina Kinshasa, sima na bitumba basala ki na bakami bale ya kimbimbepe ya kibati. Kati na bango tiri mukeleke Nkanda Molobeli ya Mutambusi ya Bakata Katanga Gedeon Kyungu Kasi Jacques Mugabo Moko na bapolisi baye Batanga mapi na liwa ya Mubundi ya Makukima Mumoto Fleribert Shebeya na Musingiwaye Fidel Bazana Bangope Bakanga Maki Kati na baye Bazalaki Kubunda na Lubumbashi Narval Mabila Tunaki Moko na Bakilimi Beku ya Ingumba Eye Michel Kaboy
Lelo to comprendre que mouvement wana Mouvement Bakatakatanga, il y a Tchungu Mutanda Gedeonte. Et comme ici, il mouvement ya batu oyo bao basala mabe na biloko mususu ba place na ba place ba sangani, poke basala mabe lisusu na mboka oyo. Imaginez neto oyo moto ba kondana ki deja po na liwa ya Shebeya na Fidel Bazana chauffeur na ye. Me lelo azomi kuta na kati ya mouvement wana. Et puis ba kende kwa take ka kimbembe et de po avancer. Donc, eloko.
Na Congo Brazzaville, cour constitutionnelle indimika kabato sambo na mapuna mima mokonzi ya mboka ma le 21 mars président Denis Sassou Nguesso na bato basusu sambo bazali kati na bango kasi moyi opposition moko wa bokisami sango na Bozindo na Arsène Severin
ba candidat sambo bandimami na cour constitutionnelle pona ko wela ngwende ya bokonzi lobi mercredi cour constitutionnelle a bakolaki candidat moko Michel Musingwari po ete dossier na ye ezalaki malongate Musingwari asi akenaki maponami na 2016 kasimbano na ye ezalaki na nse penza azali pe motomboki wakala otango ya bitumba na kati na bana mboka Musingwari azabo lelo député ya muyonzi pona maponami ma 21 mars makoyaka ba candidat Albert Onyange Angios Ngangia Ngambe, Dave Mafula, Denis Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Kolela, Joseph Kinyumbi Kyangbungu, P. Mathias Nzon, Bandimami, Nabajosi. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Sangona Lingala na VOA, Outa Washington. Na Kinshasa bilenge bia esidi lingumba ya Martin Fayulu mukambi angonga e ya lingumba enene lamuka ba sengi butambuli lobi mokolo mwamitano mpona kutele milanto ma ya Rwanda na Kinshasa Vincent Kariga na maloba maye simana e ya nwapesa ki Martin Fayulu bayi esidi bazali kupamela Vincent Kariga na kuwangana bubu mami ya ba Kongoleto pe génocide ya ba congolais beaucoup mama na rapport mapping ya ONU Vincent Kariga a yanulaki Martin Fayulu posumuliki ete Rwanda ezalaka ata na protectora moko tetupi na mboka moko e batela katu e konzaka na mukili mubimba tangu Martin Fayulu alobaki na bapandi sango ete ezali Paul Kagame mokonzi ya Rwanda nde azali kokamba ekolo Congo demokratika na nzela ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na ya Kondiatsika, Félix Tshisekedi. Na Ituri na nord-est ya Ecole Congo Démocratique, Mampingama Ecole Congo Démocratique, Malobi Babumi Basimba Minduki Libwa ya Lingumba Kodeko na territoire ya Djougou, Bozindo na Erikas Moïse.
Pe bibunde libia bango biboto la maki, asakoli lieutenant Jules Ngongo Tshikudi, Molobeli ya Mapinga Ecole Congo Démocratique na Ituri.
Mabeta maki makati, tala to neutraliza ki neuf, pe to récupéra ki bibundeli. Maminduki, pe ba munition de guerre, na makati ya Mapinga Ecole Démocratique. Ko bundi na bato yango na le 17 ou 18 kuna na mboka Malabo pe na mboka groupement Jiri Pepeni na secteur ya Walendu Tati na Djugu na Irumu.
Jite civilo e sengi na Mapinga kokoba na kula.
Suka na sango na biso yango yonde tukutani isi mangunga mibale po na sango isusu tukutani na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala ezalaki wabino edi isango.